Twara satano ko ndapenai ndakavai bombo simbo banda no mutima wakawelo kupala fazi la fiji no donda da nobody else bada swagi ndia brada yogonda da ishanga zela kwa shalapo mufaiti nine mune pasopo ule damba fiprap no posa po mani mujo kafaza katumbo
inetavesha timfunga makofi ya makofi okay anshi
makofi nataka nyoto
mwa iputa finshi mwa iputa netisha
makofi nataka nyoto
Nena kusanga fena gelo wendi na kuranda kwenshi
Makofi nataka nyoto
Weta jipi, badinga nitheki, letisha
Makofi nataka nyoto
Aka nyoto
Makofi nataka nyoto
Uwe
Aka nyoto
Makofi nataka nyoto
Aka nyoto
Makofi nataka nyoto
Aka nyoto
Vibrate music in the place right now. Make y'all squirt them boys. Cut your legs and they put on pan board and put him down right now.
Boss Smoke Zambia. One Mumba Pachambe. Boss Kenzo. Jatuzi. Actrit. Saint Inu. Boss Joe Pachambe. Kadhafi. Boss Fundi. Fabro. BMB. Spastare. Capra, Kureskids, Katun, Charles, Tetanos, Tetanos.